abato ɛbaayɛa yakopɔ de nani aba bɛsi mppfoɔ no ne so no ɛni sɛ moti na ama no aban meda mo asɛ mas wona montene kuro ati pintin ɛma abatoɔ no bɛyɛ mmerɛ so ɛmaɛ nti naseɛ no akyi nso so no ɛsɛ mehu ɛkɔ a abanto no tumi aboa wo ɛno no ne kɔmɔ a ɛɛdi no mebaayɛ yɛnya kwantena ase papa ɔsɛnsene koraa ne ayɛ ne mmɛ a ɛno sɛ ne office koraa ɔnkɔm nti yɛnso sɛse yɛtie deɛ yɛrɛkɔ so me task force asɛm yi mɛmɛdɛme nkyɛ ba ɛti ase tama yɛwɔ opposition yɛka ho asɛ sɛ ɔba na wotua toɔ no wɔ boarda hɔ no a mehu adikogye ɛsɛ sɛ task force so bɛtete hɔ yɛkankanka wɔne ɛnam a yɛnka yɛgye yɛhabono so yɛka sɛ ɛmona moto aba ma yɛpipibɔ nti ka aba ne saa yɛba me sɛn saa task force financial provision wo mu a ɛma hɔ sɛ September ɛbɛn intake of 2017-2018 senior high school is going to be free. I'm going to go to the hospital.